dukuduku kwenzeka into embi nakanjani izozwisa ubuhlungu siyoba nosizi indlela zonke kodwa silinge siba khona ngokubuyisa lokho kulahlekela kude kubuya hlehlehle abantu abaningi bagcina bengahlabeli phambili angikube ngalele ngomukele inkosi nefresh ngingusibalo bithi ngema ungumlomo kabenedi ayimet we-christian networks salokho umlando wabakhona sidesi ubona uphindana esinye isizwe sinqobe esinye iqoqe elithile labantu ligwinye elinye udaba olungoluntu uma ungalinqamulela besingathi lungomnqobi nomnqotshwa owinayo noluzayo namhlanje kulase-australia banosuku abalibiza nge-australia day kulase-india i-independence day lonke izwe ngalinye kubukeka liba nosuku olulodwa lakhona likhumbula okuthile ngomlando walo futhi okuvamise ukuthi lolo suku lusuke lumayelana nokuwina nokuluza futhi lokho akwenzeki ngokwepolitiki yendawo esabalele kwenzeka ngokunamandla kwesinye isikhathi ngokobuhlungu okujulile ey'mpilweni zabantu abathiwe ngesho kunabantu namhlanje abaningi abehla benyuka ngikholwa awunankinga uma ngikubeka kunjengoba kunjalo behla benyuka bekhungethwe ukulahlekelwa kwabo bevumela ukuthi lokho kubalahlekele kube yinto echaza ubona i-identity yabo ukuthi bazizwa kanjani ukuthi kusalabo liyakubukeka linjani andukuba abethela uJesu washo lokhu kubafundi bakhe encwadini ngokaJohane 14:30 angisekukhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe kepha akanalutho kimi kwase kusongela ukuba abethelwe ngesihluku esiphambanweni ezwe ubuhlungu okungaphezu kokuchazwa kwamagama kodwa wanqaba ukuba isisulu kule drama wakwenqaba ukuyidabukela wakwenqaba ukuthi abanye abantu ukuthi bacabangani ngalesahluleki esilenge esiphambanweni ukuthi abantu bamchaze kanjalo nanawe sizobuza ubuhlungu bokwehlulwa kulo mhlaba lokho kuyinto engangabazeki kodwa ungavumi ukubisha kuyisemumva lakho yenqaba ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje ungakwazi ukuthi usithinte kwinombolo ethi ye-WhatsApp makhona ofisa ukuthi ukuxoxe kabanzi okokubusiseka ngalezi ndlelo 067 706 0077 inkosi mayingigcinele wena.